This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Molweni, molweni baphulaphuli baka Radio 729 AM Cape Bulbit nguvelile kambenene kwakhona lona othetha nani. Baphulaphuli namkelekile ndiyanamkela ndiyanamkela. Rhweca ke rhweca umntwana wakho, rhweca umyeni, rhweca unkosikazi, rhweca umakhelwane, rhweca umhlobo, bathumelele noba kuphaya kunomnyayi kuWhatsApp ubaxelele ubangabana. Uvelile ukunomnyayi ku-729 AM, baxelele baxelele bangabana, mabavule mabavule bazomamela ngoba abagulayo bayaphila, ababotshiweyo bayakhululeka, uYesu uyashunyayelwa. Baxelele baxelele ubameme ke bangabana, mabaze mabeze mabeze bazomamela. Nazi indaba ezilungileyo, naku ukulunga kukaThixo kushunyayelwa, nalo ubabalo lwakhe yena ophilayo lushunyayelwa. Nanku Yesu ongunaphakade ophilayo osifeleyo waphinda wavuka evukela thina ukuze sigwetyelwe, nanku eshunyayelo. Baxelela ubameme mabamamele mabamamele. Khuleka bathumelele ke nelinki ke yaso isikhululu 729 AM Cape Pulpit, bathumelele mabamamele. Mema ke mphulaphuli mema, ndikunikeze lo thuba ke lokuba ngabana ngoku umeme. Khwaza umakhwelwane, khwaza abantwana, khwaza umyeni, khwaza unkosikazi, khwaza udade wenu nabantakwenu kuze mabaze bazomamela iindaba ezilungileyo ke zishunyayelwa. Uvelile kambenene ukunomnyayi ukunomathotholo uyashumayela. Masive ke ukuthetha kukaThixo phambi kokuba ke mphulaphuli siqhubeke singene nzulu. Masiqale sithandaze sibize kuye yena namandla onke. Baxelele kabagulayo babeke izandla kule ndawo ibuhlungu, baze ke abahlutshwayo noba yintoni bahluphayo ubeke isandla mphulaphuli. Biza abantwana bakho ababanjwe ziziyobisi mababe khona bamamele nawe njengoba nizothandaza, ubabambe ubabeke isandla sakho. Kodwa ke xa bengakufuna ubekwa sandla, khululeka 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 mphulaphuli. As long as believe izwi lam, qinisekisa nje uba bayaliva. Xa bebaleka bengafuni ukumamela, yivilizwi uvele nabo as ndizawushumayela, as ndizawuthandaza ke mphulaphuli. Ilizwi likaThixo linamandla, linako ukufikelela kubo futhi liza kufikelela. Ke mphulaphuli masithandaza. Bawo wethu onamandlonke, kumkani Thixo ngunaphakade, yise wenkosi yethu Yesu Kristu, our Father and our God, we worship you, our Lord, our God, creator of heavens and earth, creator of heavens and earth, we worship you. Sibeka abantwana bethu ke mzali phambi kwakho ngayo lele njikalanga. Sibeka abantwana bethu phambi kwakho ababanjwe ziziyobisi, bawethu namandla onke ababanjwe butywala, abayeni, amakhosikazi, odade, abo banakwethu, bawo wethu namandla onke, sibabeka phambi kwakho right now egameni likaYesu. Ndiyathandaza ndikhalimela lowo moya weziyobisi obabanza ababanjwe ziziyobisi ngalo mzuzu. Thixo wethu namandla onke, ndiyabakhulula, ndiyawuyalela lowo moya ubashiye. Lowo moya mawubashiye bonke abazali abamameleyo ngalo mzuzu, abanabantwana ababanjwe ziziyobise ngalo mzuzu. Lowo moya mawuphume ebantwaneni babo egameni likaYesu. Thixo wethu namandla onke, ngegunya elisegameni likaYesu ndiyawuyalela mawuphume, ungabuphinde ubuye, ungabuphinde ubajonge egameni likaYesu. Thixo wethu namandla onke, philisa ke abagulayo kwabaphulaphuli basimameleyo. Makuthi nasiphi nisifo naluphi nuhlobo, Thixo wethu namandla onke, maluphile ngalo mzuzu, luqaqanjelwa ngumqolo, Thixo wethu namandla onke, nalo wesifuba, bawo wethu namandla onke, ngalo mzuzu ndiyathandaza mabaphile egameni lika Yesu. Ndiyalela lo moya mawubashiye egameni lika Yesu. Thixo wethu namandla onke ndiyathandaza ngalo mzuzu. Sonke isifo esinegama nesingenalo, esaziwayo nesingaziwayo, right now egameni lika Yesu ndiyathandaza bonke abaphulaphuli Father abanezifo abanento ezibabambile emzimbeni wabo ngalo mzuzu, mabaphile ngalo mzuzu egameni lika Yesu. Wonke umuntu olivayizwe lam ngalo mzuzu obanjwe sisifo sisigulo okanye ivirus ngalo mzuzu, Thixo wethu namandla onke, I pray in Jesus mighty name, mabaphile egameni lika Yesu. Father, we thank you for every family ephulaphuleyo. Siyakubulela Thixo wethu namandla onke, siyakubulela makuthi intsikelelo yakho ibe phezu kwabo, uvuyo lwa uvuyo malufike kubo ba our Father and our God. Makube noxolo kumasapho ngamasapho, kumakhaya ngamakhaya, our Father and our God. Lord, in Jesus mighty name siyakudumisa, makube kudumo uzuko imbeko kuwe ke bawo wethu namandla onke egameni lika Yesu. Amen. Siyabulala ke mphulaphuli ngokubuthandaza kunye nathi. Siyaqhubeka nene naso ke isifundo sethu sithetha ngalo ukholo nobabalo. Sisijonge ukuba ngabana ufunde ngalo ubabalo nokusebenza kwalo nokholo. Ngoku sisenzonzobileni. Sikuba ke Elena ke i-session yethu yesithathu senzonzobileni yalo. Masijonge kwakhona phaya ku verse 17 kwabase Roma isahluko sesine ivesi yeshumi elinesixhenxe. Njengokuba kubhaliwe kwathiwa, ndikumisele ukuba ube nguyise wentlanga ezininzi phambi koThixo awakholwayo kuye, obadlisa ubomi abafileyo, azibize izinto ezingekhoyo zingezikho. Excuse me. Now ke mphulaphuli, one of the things esizifunda esibesitshilo kule veki kuphele ukuba ngabana, enye izinto esizifundayo kuba ngabana uThixo ubiza izinto ezingekhoyo ngangathi zikhona zibetsho zibekhona. Now, njengoba izinto ezingekhoyo ngongathi zikho zitsho zibe khona, now uAbraham ye wakhola uba ngabana uThixo unako ukuvusa abafileyo. Nangona uThixo bengekavusi umuntu ufileyo. So that is why he was willing ukuba ngabana nikele ngonyana wakhe. Now masijonge uverse 18 ke ukuba uthini. Uthi owakholwayo ngethemba kungekho nethemba eli ukuze abe nguyise wentlanga ezininzi. Ngoko ke kwathethwayo iya kuba njalo imbewu yakho. Now xa sijonge imeko kaAbraham, uAbraham umzimba wakhe ubu so good as dead, uSarah umzimba wakhe ubu so good as dead. Sarah bena 90 years, uAbraham bena 100. Now when we look at this, uThixo banikeza isithembiso at that age uba ngabana ngeli xesha kulo nyaka uzayo uSarah uzoba nomntwana. Now uAbraham wamkholwa uThixo. Now imeko yabo it was hopeless baba ngaze babe nomntana. Ndiyaqiniseka ukuba inoba nabo besewanikeze bewaxhomile amathemba benikezela uba hayi ke thina sayi kuba naye kumntwana. Lo mntwana ke wesicake ndithenda naye iyawuba nguye ke uzawudla ilifa aqhubeke ke negama lam, kanti uThixo necebo limbi. Ngeli xesha into ingenako ukwenzeka, it cannot be explained uba yenzeke kanjani okanye ingenzeka kanjani, but xa uzama uexplaina, the only explanation ongaphuma nayo kukuba it's impossible, it cannot happen. Now when you get to that point and then ukholwe uThixo uba unakuyenza, le nto sithi ke kukukholwa without hope. When kungekho themba lokuba ikhona into enokwenziwa, xa uthi ujonga ubone uba akho kwanto enokwenziwa nangubani na. Ithi ke wakholwa uAbraham, ekholwa uThixo ngethemba kungekho themba. Le nto ibekwa apha inzulu, ithi wakholwa ngethemba kungekho themba. Two times, and then the second time kungexesha unikezelwa ngoIsaac. Ukholwa ngethemba kungekho themba, akabikho mntu, akho reference yokuba ubane beke wavuswa kwelabafileyo, but uyamkholwa uThixo bunako ngethemba kungekho themba. Meaning, it doesn't matter ukuba imeko yakho imaxongo kangakanani. It doesn't matter ukuba imeko yakho ikhangeleka ingena kungekho themba kuyo kangakanani. UThixo ngethemba kungekho themba. Xa ukholwa ngethemba kungekho themba. Meaning akukhangeli ukuba ngabana ikhwinto engathi njengoba uThixo wathe bumnyameni kumnyama kungekho ntlantsi wathi makubekho kukhanya. That is our reference of faith, our very first reference of faith. UAbraham usibonisa a second one esenziwa ngumntu ingenziwa nguThixo. Now ngethemba kungekho themba awuthuzi ukholwe kube nethemba uba kukho into ingenziwa. Ukholwa kubonakala ngathi akukho nto ingenziwa. Ukholwa imeko imaxongo. Ukholwa ubuThixo unako. Ukuba uThixo angayenza. Not uba angayenza komnye umntu, angayenza apha kuwe. Hayi ngoba ufanele, ungafanelanga unjalo. Now, xa sithetha ngobabalo ke siludibanisa nokholo, lusebenza kanje. Ukholo kukholwa ngethemba. Now, kupossible uba ngabana number one wena, ungakholwa uThixo angayenza lento. But not for wena, for omnye umntu. Ngoba wena uzibala ngokuba ufanelwanga. Now, xa sijonga ubabalo, ubabalo alijongi kufanelwa kwethu. Masijonge phaya esahluko silandelayo. Chapter 5, apha kuma Roma. Chapter 5, masiqale phaya ku verse 6. Ndifuna ukubonisa ke ngoku babalo, ndi-introducer kakuhle ke ngowaphela babalweni. Uverse 6 uthi, kuba uKristu uthe, sakubona ukuba sisengama athalala, wabafela ngexesha elimisiweyo abahloneli Thixo. Kuba kungangenkulu ukuthi ubani afele ilungisa. Masijonge phaya esilungwini, funa ukufundela kakuhle ngizoyiguqulela esiXhoseni. Izawuza kakuhle xa sizisa phaya esilungwini. Uthi verse 6, you see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. New King James Version. Kona lendi funai. Verse 6. Okay. John King James. Verse 6. Uthi, for when we were yet without strength, in due time, Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die. Yet, peradventure for a good man, some would even dare to die. But God commendeth his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more then, being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. Masibuyele phaya. Difuna nje khona le version endifunayo. Ethi ngexesha besisezintshaba. Ngexesha besisezintshaba. Ngixolela ke mphulaphuli ngoba ke indifikela ngelixesha ke le ndaba ndikufundelayo apha. Okay. Let's masijonge ku-NIV. Yet at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous person. Though for a good person, someone might possibly dare to die. But God demonstrates his own love for us. In this, while we were yet still sinners, Christ died for us. While we were yet sinners, the conversion eti, while we were still enemies of God, Christ died for us. I think that would be Romans 8. While we were yet sinners, it up. It while we were yet sinners. Now, kabesi zizoni. Number one, besingengo malungisa. While umntu anga khona umntu ofeli lungisa, or umntu just a general good person. But nobody ofela umntu or sungsisoni. Now, sibonisa uthando lukaThixo, nobabalo lukaThixo. When besizizoni, kanye ngela xesha besingama athala singakwazi nocela uxolo kuThixo. ngoku besizintshaba zikaThixo. UThixo uthumele uYesu ukuze uYesu azosifela. Na uthumela uYesu aba azofela intshaba zakhe yena Thixo. Na xa uYesu ezofela intshaba, what do you think happens? When besizintshaba zikaThixo, xa besizizone, uThixo akalindanga sibe ngamalungisa, uThixo akalindanga silungise, uthumele uYesu, ethumelele ukuba azofela intshaba zakhe, emthumelele ukuba makazofela izone. Uba ngabana ke uthi akulo babalulu, alukho babalo. Na uThixo akakhangeli kulungisa kwakho, ukhangela ukuthando lwakhe. UThixo akakhangeli ukwenza kwakho kakuhle, ukhangela olwakhe uthando. Na uThixo ngelixesha besisezintshaba zakho uthumele uYesu ukuba uYesu makeza azosifela, uzofela ntoni? Uzofela intshaba zikaThixo, uzofela intshaba zakhe, uzofela izoni, uzofela abantu abangakwazi nocela uxolo, uzofela abantu abangamfuni nokumfuna uThixo, uzofela abantu abangamkhangeli nokumkhangela. Ubabalo lunjalo. Na xa udibanisa ubabalo nokholo, awukhangela uba ngabana ndiya deserve na. Uthi yes andikufanelanga kodwa uThixo nguYesu. Yes, I don't deserve this, but God through Jesus Christ. Then xa ukholwa lonto, yile nto kuthiwa kudibanisa ukholo nobabalo or zisho zisebenze ncakasana kunye zombini. Then xa sezihlangene zisebenza ncakasana zombini, uthi ubujongiwe kusithiwa khonti ngaphuma ubuye uphume. Kuthi ubujongiwe kuthiwa uya kwantshabalalo ungatshabalali. Why? Because God. Ngobabalo lwakhe, ngokukholwa kwakho. Kuthiwa ubusuthwa, hayi le yakho into ikubambileyo yona, wonke embambileyo uyafa. Ile nto athi umhlabeleli athi sangena apho kuthiwa ongene khona akaphumi. Saphuma apho kuthiwa kuphunywa khona. Into ebangela akwazi ukungqina ngolo hlobo athi singeni lapho kuthiwa kungenwa khona. Apho kuthiwa ongene khona akaphumi. Saphuma apho kuthiwa kuphunywa khona. Kungoba kaloku kungenxa yobabalo lukaThixo. Xa sijonga ubabalo lukaThixo silubone futhi silukholwe. Sikholwe ubuThixo njengenako uyenza okanye njengoba yenzile. Ndiyayamkela ukholo akho. Kukwamkela into yenziwe nguThixo ngobabalo lwakhe. Now, xa sithetha ngokholo, samkela into yenziwe nguThixo eyenza njani, eyenza ngobabalo lwakhe. Now, xa sisamkela ukwenza kukaThixo esenza ngobabalo, hayi ngoba we deserve it, but we don't deserve it, but lubabalo lwakhe. Then, when esikholwa le nto ayenzileyo, siyayamkela le nto ayenzileyo. Then, xa sikholwa ukwenza kukaThixo ngobabalo lwakhe, ngentando yakhe, hayi ngemisebenzi yethu, hayi ngoba besimcelile uba makasenzele. Umzekelo, akekho namnye umntu ehlabathini, ngoku nasemandulo, owacela ubuThixo azathumela uYesu. Wathi uYesu ebethu, wathi uThixo epanisha ebetha umntu eEdeni. Wathi ebetha umntu eEdeni, wathi, uthi kuEva, uthi kuye, ndobeka ubutshaba phakathi kwembewu yakho nembewu yenyoka. Ngela xesha athi phakathi kwembewu yakho, isithembiso sikaYesu siyafika akaxelanga xolo, akathenanga. Sifumana isithembiso sikaYesu, sifumana isithembiso sokukhululwa kwase-Edeni. Now, xa ujonga loo nto, akho mntu ebexolisile, akho mntu ebeguqukile, akho mntu ocele uThixo uba makangenelele wathi mna ndikwazi. Kodwa uThixo uyazile uba umntu akazukwazi ukuzikhupha esonweni. Wenza i-provision. Then xa usenza i-provision without even us asking, lubabalo ke olo. This is what we call grace. Masithandaze. Uba ke uvile umyalezo futhi uyakholwa, phamsi izandla zakho kule ndawo kuyo. Nkosi Yesu, ndiyakholwa ukuba wena wafa ufela iziphoso zam. Ngena entliziyweni yam, ngena ngaphakathi kwam, ngena kusapho lwam, lawula, iba inkosi, iba nobukhosi. Ndiyakwamkela Yesu, lawula ngaphakathi kum, iba nobukhosi. Ndikunika impilo yam, ndikunika umzimba wam, ingqondo yam, konke kwam ndikunikela kuwe. Egameni lika Yesu, namhlanje ndizelwe kabutsha, ndisisidalwa esitsha, ndingumntwana kaThixo. Thank you, Jesus. Ukuba kuthandaze lo mthandazo, ndikwecike mphulaphuli phaya kulamakhaso onxibelelwano uFacebook, khangela uthi Velile Mbenene, undixelele ukuba umamkele uYesu, ndizohamba le ndlela kunye nawe. Enkosi ke mphulaphuli, siyabulela. Ube nobusuku obuhle. Until next time, be blessed. Amen.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit, 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.